waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
galab wanaagsan. Waa galab khamiisa oo bisha Noofembarna ay tahay 7/2019. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka maanta ugu waaweynaana waxaa ka mid a dowladda federaalk Australia oo ku dhawaaqday sanduuq lacageed oo lagu caawinayo beeralayda abaaruhu saameeyeen Bill Shorten oo ka hadlay doorashadii Laybarka looga adkaaday bishii May, iyo dowladda Victoria oo gebi ahaanba joojinaysa jaridda dhirta duurka ka baxda. Haddana wararkii oo dhammaystiran. Dowladda federaalk ee dalkan Australia ayaa ku dhawaaqday sanduuq lacageed oo dawimo aan dulsaar lahayn lagu siinayo beeralayda iyo ganacsatada abaaruhu saameeyeen. Ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa ku dhawaaqay $3,000 oo kaalmo lacageed oo si degdeg loo siin doono beeralayda ugu baahida badan. Waxaa sidoo kale jira qorshe lagu sii deynayo 100 gigalitir oo biyaha webiga Mari oo beeralaydu isticmaali karaan, iyadoo la siinayo qiimo jaban si ay u abuuraan cawska xooluhu cunaan. Mr Morrison ayaa sheegay in tani tahay tallaabo cad oo lagu caawinayo beeralayda dhibaatadu haysato. Hogaamiyihii hore ee xisbiga Laybarka Bill Shorten ayaa aqbalay mas-uuliyadda siyaasadihii xisbigu ku galay doorashadii sanadkan, isagoo sheegay inuu fariimo yaryar oo dadku fahmi karaan ay ahayd inuu ku ololeeyo. Mr Shorten ayaa ka hadlayay doorashadii Laybarka looga adkaaday bishii May, iyadoo xisbigu ogaaday in hogaamiyihii hore oo aysan dadku jeclayn ay qayb ka ahayd guuldaradii xisbiga. Dib u eegid lagu sameeyey guuldaradii ayaa sidoo kale lagu ogaaday in ajendayaasha siyaasadeed ay ahaayeen kuwa mugdi ku jiro, ayna dib u eegiddu hadda bixisay 12 tallaabooyin xisbigu ugu diyaar garoobayo doorashada soo socota. Mr Shorten, oo ah xubin laga soo doorto kursiga Mari Benenong ee magaalada Melbourne, ayaa laga dhadhansaday inuu doonayo inuu siyaasadda ku sii jiro 20 sano ee soo socda. Dowladda Victoria ayaa gebi ahaanba joojisay jaridda dhirta duurka ka baxda 20 sano ee soo socota si loo badbaadiyo bii'ada. Dowladda gobolka ayaa rajaynaysa in tallaabadan ay yareynayso wasaqda kaarboonka ee hawada gasha, ayna caawinayso khatarta xayawaanaadka dabar go'a ku dhow. Premier Daniel Andrew ayaa sheegay in dowladdiisu taageerayso shaqaalaha ka shaqayn jiray dhirta la jaro oo markaasi go'aankani uu saameynayo, iyo in alwaaxyadii laga soo saari jiray hadda laga soo saari doono geedaha la abuuro ama la beero. Ciidanka Faransiiska ayaa dilay madaxii kooxda Islaamiyiinta ee dalka Mali. Wasaaradda Gaashaandhigga Faransiiska ayaa magaciisa ku sheegtay hogaamiye diimeedka la dilay bishii Oktoobar, Ali Maichua. Wasiiradda Gaashaandhigga Florence Parly ayaa sheegtay in Maichua uu ahaa ninka dadka u qori jiray kooxdan Islaamiyiinta, sidoo kalena uu ahaa maskaxdii ka dambeysay dhowr weerar. Sida laga soo xigtay qaramada midoobeyna, Maichua wuxuu hore u ahaan jiray imaam xag jir ah. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa codbixiyaasha dalkiisa u sheegay in dowladdiisu Britain hore u wadayso haddii dib loo soo doorto. Ololihii doorashada ayaa si rasmi ah u bilowday kadib markuu Mr Johnson booqday boqoradda Queen Elizabeth markii labaad si uu uga codsaday in doorasho la qabto, waxayna doorashadu dhacaysaa 12 bisha December. isagoo kala hadlaya shacabka dibadda aqalka ra-iisul wasaaruhu ka degan yahay magaalada London ee number 10 loo yaqaano markuu ka soo noqday boqoradda, Mr Johnson ayaa sheegay in xisbigiisu ka saarayo Britain midooda Yurub sida ugu dhaqsaha badan haddii ay ku guuleystaan doorashada. Wuxuu dhanka kale sheegay in xisbiga Laybarka ee mucaaradka uu waqti badan ka lumin doono dalka hadday guuleystaan. Mr Johnson ayaa sheegay in hogaamiyaha Laybarka Jeremy Corbyn uu 2 aftiyood qaban doono, iyadoo mid u tahay ka bixidda midooda Yurub, tan kalena mid xorriyadda ay ku doonayso Scotland haddii ay Laybarku guuleystaan. Madaxweynaha dalka Turkiga ayaa sheegay in dalkiisu qabtay mid ka mid a xaasaskii hogaamiyihii hore ee kooxda Daacish. Abubakar al Baghdadi ayaa isdilay markii ay soo weerareen ciidamada Maraykanku bishii la soo dhaafay, isagoo ku sugnaa guri ku yaala deegaanka Idlib ee dalka Suuriya. Waxaa hore loogu dhawaaqay in ciidanka Turkiga ay qabteen walaashiis ka weyn. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in Turkiga uusan ku faanayn oo wax weyn ka soo qaadayn qabashada haweentan. Magaca xaaska ayaan la shaacin. Nin la taliyo hore ugu ahaan jiray hogaamiyaha Daacish ayaa se sheegay inuu 4 haween ama 4 xaasa qabay Al-Baghdadi.
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale, ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.